Oli, Yasuki, Kiki,
Kitunzo. Mambo vipi, uko vipi, tatu henga nyinyi kama ni masnichi, siku fiji, zetu tishi, tunachuma bwana fwa biki biriti, tuko bize,
kunye kesho,
aleluya,
samaleko,
katoto soka bwege, mwendo ni kimbembe, mtego chipsi zege, mjipange tuwaze kuzalimiana. Mambo vipi, uko vipi, hatu henga nyinyi kama ni masnichi, siku fiji, zetu tishi, tunachuma bwana fwa biki biriti. Wapi, gati, kamnyesha bia yule demu na ametoka. Ota ya moto, kopa, changa moto, oza, watoto. Na nyinyi muanze kuzalimiana. Mambo vipi, uko vipi, hatu henga nyinyi kama ni masnichi, siku fiji, zetu tishi, tunachuma bwana fwa biki biriti.